Spaka on the beats.
Asubuhi kukikucha huwa nampatai tena bila vitafunwa, ila anafurahi akicheka akinuna, huwa haikatai, tampigia na vinanda ni msabahi, hata Mungu ndiye shahidi, mwenzenu mina faidi, ananipatia joto nikisikia baridi, na ndo maana najitahidi kumtunza kwa bidii, asije tekwa na watoto waosa magaidi, wanosubiri tuachane, mbona
bado
niko na yeye,
bado
wanosubiri tugombane, mbona
bado
niko na yeye,
bado
ndo maana nikilala na yeye analala, na kama nikitulia na yeye anatulia, ndo maana nikikula na yeye anakula, siwezi mbania, akitaka nampatia, hata kiondoka dakika moja miwaga na misi, yani kashanichanganya na sione kumrithi, ananifanya na tabasamu mpaka nashindwa kujifahamu, halali wangu mtaalamu, ataki nikonyeza uwanakamu, hata Mungu ndiye shahidi, mwenzenu mina faidi, ananipatia joto nikisikia baridi, na ndo maana najitahidi kumtunza kwa bidii, asije tekwa na watoto waosa magaidi, wanosubiri tuachane, mbona
bado
niko na yeye,
bado
wanosubiri tugombane, mbona
bado.